just come on the beat.
Tubereyo, erane tusureyo. Tuyizeyo, fena tugabanireyo. Omwaka gutandikireyo, era kugwerakeyo. Tusiba mukuyira, wadenga batuteganya. Ebizibu tufunireyo, era tukumireyo. Mweno muri mubyejo, fenga tufireyo. Kitufu mwalifudeyo, tugezako na yebiganye. Kana kayimba kenkubye, basabye mukawulirize. Tutaka ena yamba,
atuyambe.
Tutaka ena yamba, ema bitujako era byona byona biryeno. Fizi zatuweddeko, teri kuddamu ate kusoma. Kati twazze mu kuyimba, kyokka era tali atuyambye. Obuwagizi muli kubaffe, n'obululu muli kubaffe. Bambi mwalifuddeyo ku bitone bye tulina eno. Banyi bagezezzaako naye era babuulirawo. Nkimanyi njogedde mubi naye era kyekituufu. Emikisa muli kujabwe bakimanyi bakusirika. Tusabe Katonda atuyambe kuba yasembayo kulwaffe. Yeah, drum beats.